Hype ya got you. Steve exclusive to Zayd Hype Mag. Olo ya kosa just hustle. Bosa sonda sonda hustle. Is a balance just hustle. Tieni nayo just hustle. Olo ya kawa just hustle. Is a balance just hustle. Osa waya waya hustle. 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 Osa waya waya hustle. 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 Osa waya waya hustle. Hustle. Kivogo musanza sugo focus ni haso. Laizi tarimba na iwe rindisa maso. Kulemera muke mufundi konkala wakaso. Verega yangu sunoti kunywa maga jaso. Tuverega tutore bagushu undu gumbere. Eo namba ya mchu parega ndi mule mbere. Ndiverega ndi tuminega ngwe iba jembere. Ubaru segu bantu karigira muri mberere. Oro bakusege kusaga jamba uverege. Paira hukama waro mami agulelege. Haso hada janaga mge bantu bakulemege. Ayo mari one day ngatika kusirige. Kuchata kera mtu one day uya kuchama. Verega guria noti kuyo ya kusama. O friends ponga jisusunu langa bakutama. Tutagu mapaza padise inko ndikama. Olo ya kosa just hustle. Osa sonda sonda hustle. Is a balance just hustle. Tieni nayo just hustle. Olo ya kawa just hustle. Is a balance just hustle. Osa waya waya hustle. 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 Osa waya waya hustle. 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 Osa waya waya hustle. Hustle. Jala ni matenda kubaza ni mangwala. Aya ndiyo mausufanika kuhibala. Jizi pushingana ngati mawili bala. Osa shanga mbeu za mene sisi bala. You rip what you saw. Flow yameni ni chosa iwa pundisa wo. Nika kamba haso iwe ni kupunda mo. After all we all need that dough. So manje nitamanga na mfula. Nitamanga olo kulika zuba. Nitamanga olo mukambe chipuba. Malinga zinge na nikangeneka patua. Osa waya waya ngenamu. Malinga mumazulo watiamo. Malinga kunyumba batiako. Malinga che watandiza banzako. Olo ya kosa just hustle. Osa sonda sonda hustle. Is a balance just hustle. Tieni nayo just hustle. Olo ya kawa just hustle. Is a balance just hustle. Osa waya waya hustle. 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 Osa waya waya hustle. 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 Osa waya waya hustle. 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 Abo baguso ndabareke baya kubora. Anga baguso ndabonse bene jivora. Jitire nkani ya marindi ya kubora. Day one it's a benaise disaka fora. Zona ni kwa mene one day usaka pola. Chito ita na zona nyamula kachola. Balansa kwa life vanzako vama chula. Tuto gera beat umu game ujimejula. U 2016 indagatari gamba flozi. Bimba ndila imba 0-0 mashozi. Pairongwa kutereza chule kwa mashozi. Vanzako vate venza iwe nchito ni mapozi. Life ni victory not vama force. Lute and Steve from game tulizimbi. Leza ulatupa wumi no tutalumbi. Underground flow mevo irimu magumbi. Juzi kila mani kumbe noti ya batumbi. Osa sonda sonda hustle. Is a balance just hustle. Tieni nayo just hustle. Olo ya kawa just hustle. Is a balance just hustle. Osa waya waya hustle. 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 Osa waya waya hustle. 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 Osa waya waya hustle. Hustle. Hustle.
Luti. Three samples. Let's go.
The boy got your money.
Guru.
It's another DJ West introduction.
Exclusive to Zayd Hype Mag.